Yeah, Money Talks Record. Money Talks Empire.
Amsha, amsha, amsha mamolare, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolare, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolare, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolare, tuwakate wenge.
Spyro G na jaman, hip hop mpaka raga man, no swaga man, kirusha daka man, uvumilivu hakuna shusha haja man. Sauti hii inapotoka wanakimbilia kumoka, wameshachoka wanajikuta manyoka, miropoko ropoka, kolabo hii ogopa, si ligi soka, nyuma ya mike kufoka. Spyro G na Money Talks Empire, na si kwa ajili ya wanasema tuna tabia mbaya, wanatetema ile vibaya, kwa his punchline wamelegea taya, haya kuritaya. Bongo flavor nyanya iya, ngoja ni watongoze, vumilia maidia mzuka ni kukongote, ni kusogele majini ni kutole, hip hop mzuka mistari kukole.
Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge.
Habari simulizi ni habari kwa mtaa, habari siku hizi tunatoa kwa sanaa. Nina mengi ya kusema, habari kwa vijana, nyumbani wanalalama, nina pepo la kuchana, kufanya nafanya, tatizo wanabana, bado bichi MC wana acti, niko fiti. Nitabaki bosi, we utabaki waki, nikibaki kwenye game, wewe utabaki wapi? Maandiko kwa mandishi na yandika kiubishi, rudia.
Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge.
Kafiti kama unakalikiti, kabiti kama unakabiti, tingisha kiberiti tone kama kuna njiti, sikiliza sauti yenye laza mazubuti, ujumbe taiti kwa wanangu wa city, music harakati, hip hop fundisha reality, gumzo kwa midosho tune promote quality, MC pata mwamsho, jitume day and night, okoa mitaa unapokosa panic, fikiri mara mbili na ikibidi fanya utafiti, fanya mazoezi uweke mental fiti, chukua kozi nikueleshe a little bit, nikuvishe buti, tuparangani hadi umauti, chajo in charge, I'm the teacher in duty, style na preach, na imani tutarich, penye mbazi mguzi, daima hatufichi.
Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge.
Jia, wamelerani, kengele imelia, darasani na ingia, mimi kama kaka madogo na wapashaka, wanachana vesi wenge, mina chana vesi donge, simama kama kaka madada viuno kata, nimekuja kuwapima na wapima bila mita, nagundua ni wabogo mistari ni wachovu, samaki wa nchikavu na wavua bila nyavu, kurupuka mwenye pupa hapa kwangu utachoka, ulimi utakutoka mwenye swaga gesi koka, foka foka mina nyoka kwenye soka, bila miwani kichana mpaka miwani, napita bila pinda mizengo wanasanda. Yeah, wamelerani.
Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge. Amsha, amsha, amsha mamolari, tuwakate wenge.